Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu muraho mwiriwe neza. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104 n'ibica bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19.22. Ni mujye no kuri internet www.radioyacu.com no kuri Facebook ndetse na YouTube VOA Radio Yacu, maze mukurikire iki kiganiro murisanga ndetse mukizemo namwe murisanga dusangire ijambo.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo murisanga ku ijwi ry'Amerika. Mu Rwanda, ubushakashatsi bwo ku burwayi bw'amenyo bwakozwe kugeza ubu ku ndwara z'amenyo nyine by'umwihariko no mu kanwa muri rusange, bwerekana ko abantu 64 n'ibice 9% bafite amenyo yashiririye cyangwa arimo ibinogo cyangwa se imyobo, gari mu Gifaransa. Abenshi muri bo ntibajya babijyana no kwa muganga na gato. Ubu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, Rwanda Biomedical Center RBC, mu 2018 ku bantu 297, bitanga rero ishusho y'iki kibazo muri rusange mu gihugu. Uretse gushirira amenyo, ahura n'izindi ndwara zitandukanye zirimo gucika cyangwa gukuka. Ingaruka kandi nazo zirahari, ni indwara zibasira umubiri w'umuntu ariko zitanduza abandi. RBC ivugamo nka za diabete, gisukari, indwara z'ubuhumekero, kanseri n'indwara zo kuva amaraso mu bwonko, maladie cardiovasculaire. Ku buryo burambuye rero, indwara z'amenyo no mu kanwa ziterwa n'iki, zifite izihe ngaruka, zivurwa gute, ese mu Rwanda hari abaganga bahagije, ibikoresho se birahagije, kandi mu Rwanda se bafite ibikoresho bigezweho, ese abaturage muri rusange bafite amikoro yo kwivuza. Reka rero duhamagare umutumirwa wacu, ni muganga w'amenyo Karangwa Alphonse, akaba ari n'umuyobozi wungirije w'ishyirahamwe ry'abaganga b'amenyo mu Rwanda, Rwanda Dental Association. Karangwa we, urahura komeye? Amakuru amakuru. Ndagushimiye cyane rwose iyi saha yose uduhaye kugira ngo uganire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika kuri ibi bibazo by'amenyo. N'umwuga umenyereye, ese mu magambo makeya wakwibwira bumva ijwi rya Amerika ko umazemo imyaka ingahe?
Murakoze cyane. Uyu mwaka nkumazemo imyaka 11.
Ni ukuvuga rero ko mu mwuga umaze kuba ubukombe.
Maze kuba ubukombe burya iyo umazemo imyaka 11, hari byinshi umaze kubona, hari na byinshi umaze kumenya.
Yego. Noneho rero mu magambo makeya twihuse kugira ngo bibe iri buriro, amenyo kurwara amenyo no kugira utundi tubazo two mu kanwa biterwa n'icyo hanini?
Ubundi muri makeya kurwara indwara zo mu kanwa akenshi biterwa n'imyifatire yacu mu bijyanye no kurya ndetse no mu bijyanye n'ukuntu dukoramo isuku.
Aha. Noneho rero hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika wigeze kwandika yitwa Daniel Nizeyimana ati ndabaza muganga utuntu tubira kambere kenshi iyo umuntu yumva iryinyo rimurya kuki bahita barikuramo akakabira ati mbese gushirira kwamenyo agahindura ibara kandi atari isuku nke biterwa n'iki aka kabazo kambere ati kenshi iyo umuntu yumva iryinyo rimurya kuki bahita barikuramo nibyo
ubu ntabwo byakwiye kuba byo kuzana n'iryinyo ni igisubizo cya nyuma burya dukorera umurwayi ariko iryinyo ririmo rikubabaza ntabwo igisubizo ari guhita rivanamo ikindi ububabare buba bufite uburyo buzamo niba ari ububabare bwinshi ese n'ububabare bworoheje icyo gihe umuganga iyo amaze kumenya degere y'ububabare agira inama umurwayi kandi atira izina ryawe dore rigeze muri iki gice ntabwo rikwiye kuvamo ahubwo rikwiye wenda guhona ukarigumana ariko hari n'igihe usanga iryinyo ry'abarwayi cyane kuko buri ryinyo rifite ibice bigeze kuri bitatu wenda tuvuge nk'umwobo wari ageze mu gice cya nyuma twakwita nko ku buzima bw'iryinyo ikindi iryinyo ryaracitse ariko gifite icyo tubona mu kanwa nk'iki cy'umweru tukita ngo ni kawuni aho tugeye nk'imizi kigeye mu izina ushobora kubivanamo ariko aho bigeze aho tekinoloji igeze hari uburyo bwinshi wakorera umurwayi ntatakaze iryinyo ryiwe
hanyuma rero akabazo ka kabiri ati mbese gushirira kw'amenyo agahindura ibara kandi atari isuku nke biterwa n'iki
arakoze cyane kuri icyo kibazo hari ukuntu amenyo ahindura isura bitewe n'ibintu byinshi bishobora guterwa n'ahantu wakuriye bigaterwa mbere wakuriye bitewe na buriya amazi tunywa afite uburyo ahindura amenyo bitewe n'imyunyu iri muri ayo mazi cyane cyane nk'umunyu witwa fluoride iyo wakuriye mu gice kirimo amazi afite fureri nyinshi bituma ukura amenyo yawe asa nk'aho ahindura fureri ugasanga birajya gusa umuhondo burawuni cyangwa se agasanga afite ibidomagure by'umweru ibyo byose bishobora gutuma uhindura isura ariko hari n'igihe ushobora no gukora impanuka ukagwa ukiri nk'umwana cyangwa se n'umukuru iryinyo rigasa nk'aho ripfuye ntibibe rigitemberamo amaraso buhoro buhoro nabwo ukazasanga iryinyo ryamaze guhindura isura
iyo iryinyo ryahinduye isura se ako ni akanjye niyongereyeho iyo iryinyo ryahinduye isura byo umuganga ashobora kubikosora mbese ashobora kubivura
cyane rwose
amenyo akongera akaba umweru
yego
muganga arabikosora amenyo akongera akaba umweru Daniyeli Nizeyimana rero ibibazo byawe nizeye ko nimba uri gukurikira ijwi rya Amerika ibibazo byawe wumvise ibisubizo byabyo nshuti zacu mbibutse yuko iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira ku bibazo by'amenyo no mu kanwa muri rusange umutumirwa ni muganga w'amenyo Alphonse Karangwa akaba na vice president w'ishyirahamwe ry'abaganga b'amenyo mu Rwanda kuri telefone dufite Evariste Nsabiyera. Evariste Nsabiyera. Evariste we.
Karame.
Uraho urakomeye.
Ndarameze neza.
Nuko nawe ngushimiye umwanya uduhaye. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Mfite igitekerezo.
Yego.
Burya kugira ngo amenyo ahindure indi sura. Biterwa no kutaba kenshi na kenshi cyangwa bigaterwa no kurya ibiryo ntukorera amenyo isuku ukoresha uburoso na korogati
yego
mbona aricyo kibitera nicyo gituma amenyo ahindura isura agacukuka akazamo n'ifunga
ese uherereye hehe Evariste we
mbere mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba
ye nuko ndagushimiye
murakoze
Niko se Karangwa ibyo Evariste Nsabiye ravuze hari icyo wa hari icyo wakongera wese nibyo cyangwa si byo.
Ibyo Evariste avuze uko nabyo nibyo. Izina ishobora guhindura isura bitewe n'ibyo byose twaba tuvuga kuko byabyaye ishobora kugira umwanda cyangwa se amugani ko yagarukana itabi urabizi ko itabi bituma amenyo afata ibintu by'umukara hanyuma ibintu by'umukara bimaze gufata kuko bihindura isura ariko icyo nashaka kumwongeraho ni uko uje kwa muganga bakakwegereza izina ryawe rirongera rikagarukana umubiri wayo ushobora no kwifata n'ababyeyi no kubwira ngo mu byo turya bishobora gutuma amenyo arwara cyane nk'ibintu by'amasukari bituma byongera aside mu kanwa bigatuma amenyo acukuka akamengwa uko izina ryenda rimengwa rihindura isura rigahinduka umukara ariko wabanje guhinduka brown ibyo yavuze byose nabyo nibyo.
Kuri telefone nanone dufite Jean-Claude na Jean-Claude ari Nyabihu, hanyuma ari muri Zambia. Jean-Claude abe yihanganye gato tubanze duhamagare uri muri Zambia.
Yego, ndabumva cyane.
Uraho urakomeye.
Turashima rwose.
Muri Zambia se uba mu kihe gice?
Mba ahantu bita ni mu gisagara cya Rusaka mu gace bita Icyunga cyangwa Imatero niho ntuye.
Ufite utwo wikorera twawe se?
Ego ni business niko kazi k'abanyamahanga mu bisanzwe.
Nuko uhahe uronke. Ufite se akabazo cyangwa se icyiyumviro?
Ego cyari ikibazo hanini cyari ikibazo nkunda kugira amatsiko cyane tumva nasomye inkuru kujya Amerika mbona umenga nubeye isombaza hanini nagomba mbaze ku buryo umuntu ushobora kugira isuku ryose rishoboka ariko akamoto mu kanwa ntikabure ku bantu benshi yoba biva kuki bishobora kumva baje muganga cyangwa ni ikihe umuntu yokora kugera kugira akamoto kabi abihere.
Akamoto kabi mu Kinyarwanda twabyita nko kunuka.
Ego. Nimukironje nuko nyine.
Nuko noneho reka muganga agusubize mbese wumva radio?
Ego. Ino na radio mpora nkwikana kuri internet gusa.
Ubu ngubu ikiganiro kugikurikira kuri internet?
Ego.
Noneho si ngombwa kuguma ku murongo nimba uri kugikurikira. Nari ngiye kukugumisha ku murongo kugira ngo wumve igisubizo cyawe none. Urakoze cyane.
Murakoze cyane.
Komeza ukurikira ikiganiro kuri internet y'Ijwi rya Amerika. Nuko ndagushimiye.
Murakoze cyane.
Muganga Karangwa wamwumvise ati kunuka mu kanwa biterwa n'iki?
Arakoze cyane. Mu by'ukuri kunuka mu kanwa biterwa n'impamvu nyinshi ariko zose twavuga zifatiye isuku nkeya cyangwa se ku burwayi buba bwaje mu kanwa. Ushobora kuba ufite amenyo arwaye asikutse harimo imyobo kuko buriya no kugira ngo umwobo utangire kubabara niko umaze kugera mu gice cya kure cyegereye nk'imitima z'izino icyo gihe wenda umuntu akumva atababara ariko yayikoreshe kugasanga hari imyanda iguma muri ya myobo ikabereramo ntabashe kuyivanamo ibyo byatuma agira umwuka mubi mu kanwa. Hari n'igihe usanga umuntu akora isuku neza ariko nanone bitewe n'imiterere y'amenyo afite mu kanwa agasanga rimwe afite amenyo atari ku murongo neza y'impindukirano hakaba hari imyanda yafashe hagati y'ishinya n'izingo kubera ko iyo myanda iyo imaze n'igihe kirenze amasaha 12 iyo bivanze n'imyunyu yo mu macandwe usanga iyo myanda ikomera ku buryo umuntu nubwo yakora ikintu ku giti cye akoresheje uburoso avanaho imyanda mishyashya ariko ya myanda imaze igihe kinini iyo yafashe ku menyo bamwe bajya banabyiretsemo bakagira ngo ni igice kimwe cy'izino icyo gihe umuntu iyo abifite bifashe ku menyo bituma ishinya isa nk'aho igimba ku buryo ibyo nabyo bituma umuntu yagira umwuka mubi mu kanwa kandi ugasanga n'umuntu akora isuku ntakore isuku neza ugasanga rimwe yoza amenyo ubundi ugasanga ururimi ruriho imyanda ntabwo arwoza rufiteho imyanda hejuru nabyo bishobora gutuma umuntu agira umwuka mubi mu kanwa cyangwa se ugasanga n'umuntu yameze amenyo yaramenye twita za muzika ugasanga ntabwo yameze yisanzuye yameze yitambitse arabasha kwakira imyanda myinshi atabasha kuvanamo ibyo nabyo byatuma umuntu agira umwuka mubi mu kanwa icyo rero gusanga umuntu yagize n'ubundi burwayi bwo mu muhogo yagizemo wenda infection yatewe wenda na mikorobe cyangwa se yatewe n'amavirusi ibyo nabyo byatuma umuntu agira umwuka mubi mu kanwa.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku bibazo byo mu menyo, indwara zo mu menyo n'ibibazo byo mu kanwa muri rusange. Turaganira na muganga Karangwa Alphonse, ni muganga w'amenyo ubizobereyemo nk'uko yabitubwiye bimazemo imyaka 11, ni kandi vice president w'ishyirahamwe ry'abaganga b'amenyo mu Rwanda. Nk'uko nari nabibabwiye mu kanya gashize, kuri telefone dufite Jean-Claude Niyigaba n'uw'Inyabihu. Jean-Claude we?
Karame.
Urahura komeye?
Ndakomeye cyane, mukomere cyane, musubirize n'uwe na muganga.
Harakumva rwose.
Ndakunda Claude.
Ye, hita rero nyine umubwira icyo wifuza kumubwira.
Ni ikibazo nari mfite, ubona ano menyo y'imbere, amenyo y'imbere usanga hari akuntu yabaye impingikirane cyangwa se n'andi menyo yose impingikirane ziterwa n'iki, kugira ngo amenyo azihingikirane cyane iryinyo rigeretse ku rindi ese biterwa n'iki? Ese iyo uyavuje cyangwa se ugiye nko kuyakuza mu gihe bikubangamiye ukayakuza mu buryo butari ubwa muganga bwa magendo, ese nta ngaruka bishobora kugiraho? Ni icyo kibazo nagira mu mumbarije. Urakoze,
arakwiyumvira rwose, reka ahita agusubiza.
Kereda wakoze ati impingikirane ziterwa n'iki? Ati se ugiye kuzikiza kwa magendo ho nta garuka zakugiraho? Akamaro ntere ku mpingikirane, mu by'ukuri impingikirane ziterwa n'ibintu byinshi, ariko ngiye kubwira bimwe by'ingenzi biri bugufashe guhita wumva neza. Ushobora kugira impingikirane bitewe na famiye uvukamo, uruhererekane ruva ababyeyi bakubyara. Biriya bitewe n'abantu ahantu batuye, uzasanga hari abantu bagira urwafaya runini, usanga hari abantu bagira urwafaya rutoya, kandi ubundi bisanzwe iyo ugiye kumara amenyo y'abantu bakuru, kuko wavuze hari amenyo abanza y'abana, ariko ugiye kumara amenyo y'abantu bakuru aza ari manini. Iyo aza ari manini agasanga urwasaya rutarakuze cyane, icyo gihe impingikirane ziraza. Ushobora gutera impingikirane ni igihe ushobora kurwara amenyo ukiri umwana batarakwitayeho, ugakurwa amenyo yo mu bwana hakiri kare. Iyo ufite amenyo yo mu bwana hakiri kare, bituma rwa rwasaya rudakura neza, kubera ko buriya urwasaya byakurikira, kubera ko amenyo yaziye n'igihe akabyigana neza, bigatuma urwasaya byakurikira, bigatuma hirindwa impingikirane. Rero impamvu ebyiri nakubwira zijyanye n'impingikirane ni izo ngizo zigaragara neza: gukurwa amenyo hakiri kare mu buryo butagenwe, cyangwa se kuba muri famiye mivukamo hari ukuntu mufite urwasaya ntoya. Hanyuma ngo ikibazo cya kabiri kivuga ko iyo nagiye gukuza kwa magendo ibyo nta gakwa zangiraho, nawe urabyumva neza, kujya kwisuza ku muntu utarabije ikintu gisaba ari bugerageze mu buryo bwe atanafite ibikoresho bihagije, kandi bizi ko muri iki gihe hari indwara nyinshi zandurira mu maraso, kandi kuvuga ibyiza ni gukora ku maraso, bari bizi ko dufite imyijima yandurira mu maraso, harimo ibyo bita ngo imyijima yitwa hepatite B, hepatite C, dufite sida yo aho ngaho nayo ushobora kwanduriramo. Rero nka n'igihe n'ibikoresho ushobora gukoresha agiye kuzipfura, ushobora kuba utizewe mu byo bakwita sterilite, ugasanga uhazana infection mbi cyane. Infection ishobora no kugufata, yagufata igakwira umubiri wose ikagutera ibindi bibazo. Hanyuma kubona kuripfura ntanabishobore, kuko ubumenyi bw'iryinyo riba rifashe mu igufwa, ibikoresho n'ibikoresho ashobora kujya kuri tuwa bikamunanira, cyangwa se akanayangiza ayandi byegeranye, cyangwa se akanayakiramo ingaruka na zo zitazwi, akaba yanava amaraso menshi ntabashe gutuma ahagarara. Urumva rero ingaruka ni nyinshi mu by'ukuri.
ubwo rero byiza ni ukwisunga muganga yee nuko nuko jarodewe na yee umugoro wa mwiza
murakoze cyane
Muteze amatwi radio ijwi rya Amerika turaganira na muganga Karangwa ni muganga w'amenyo ku bibazo by'amenyo kuri telefone dufite Abdul Salam Abdul Salam we
Yes
urahura koma
Amakuru
ni meza nawe wese ni meza
Nange ni meza
Uherereye he
Uherereye mu karere ka Nyagatare
Ye nuko hari cyo rero ushaka kubwira muganga Karangwa Alphonse
yego nashaka kumubaza
arakumvaga
nashaka kumubaza nk'umuntu ukunze kugira ikibazo cyo kuva amaraso mu mashinya yakoresha imiti iki kuko ngerageza gukoresha korogati nkakoresha kuko bikwiye ariko biranga ndakunda kuva iyo nibuze rimwe bita ntange kuva amaraso nakora iki
ye reka hita gusubiza
ati umuntu z'amaraso mu mishinya kandi akoresha imiti yabigenewe bikanga gukira yakora iki nk'uko hari ikibazo naje gusubiza ko hari imyanda iba yafashe mu mishinya ikenshi inakomeye yamaze gukomera cyane ku buryo yari ushatse kuyivaniraho byanga kandi iyo ufashe hagati y'ishinya n'izizo ni byiza kubanza ukajyana muganga hanyuma akakwegereza kuko iyo akwegereje hari ibyo akuvaniramo wowe utabasha kwivaniramo iyo akwegereje neza akavanamo ya myanda yose akaguha imiti agakubita mu kanwa agahindura uburoso ukomeye kugeza kurusha iyo miti yawe ikarangiye byose nyuma y'ibyumweru bibiri uhumeze neza cyane rero inama nakugira ni ukugana ukajya kwa muganga bakakwegereza mu kanwa bakavanamo iyo myanda utabasha kuvanamo yamaze gufatamo ndatekereza ko bizagenda neza
Abdul Salam urashubijwe
urakoze cyane murakoze kabisa
yee na urakoze
kandi ndishimye kuvuga nawe imyaka myinshi numvaga navugana nawe kamere indi gihe kirekire
ndagushimiye cyane
ok murakoze cyane Imana ibarinde
uzajya kwa muganga w'amenyo ryari se
uburanye uvuga ngo kwa mbere nzagerageza ngiyo
nuko nuko
sawa
yee umugoroba mwiza
namwe akazi keza
Muganga Karangwa none se tuvuze kujya kwa muganga nkuko twari tumaze kubivugana na Abdul Salam ko azajya kwa muganga kuwa mbere ubundi abanyarwanda bakunda kubisunga mwebwe baganga b'amenyo
urakoze cyane mu by'ukuri aho igihe kigeze ubona abanyarwanda bamaze kugira imyumvire iri hejuru mu bijyanye no kujya kwivuza indwara zo mu kanwa iyo ugereranyije imyaka yashize n'iyi myaka turimo ubu rwose ubona ko hari abanyarwanda basigaye baza kwivuza batarayije wenda njyewe nkora mu mujyi wa Kigali ariko nageze no gukora mu cyaro ndiho mfasha perezimatoragamo irimo ifasha ibitaro bya leta kugira ngo babashe kumanura ubuvuzi bw'amenyo mu bigo nderabuzima kugira ngo babyegereze abaturage ni gahunda yasaba nk'aho ari leta kandi kugira ngo ibyageze rero ko byafasha abaturage wenda nko mu cyaro usanga abaturage benshi baza kwivuza kuko barabe badashingiriye ariko iyo uje mu mujyi cyane abona ko imyumvire isa nk'aho itandukanye abo mu mujyi rwose biramubwira ati ugomba kugeza nibura kabiri kwa muganga wowe nibura ukabona ukanaza bakakogeza rimwe n'amezi atandatu ubona benshi basigaye babyubahisha
nuko ubwo nimba barabisobanukiwe ndumva ari inkuru nziza rwose kuri telefone kandi dufite Joseph Tumusifu Tumusifu we
Priza Priza
uraho urakomeye
ndaho ndakomeye bitu bukeya nyine
kubera icyo ari buke bukeya
nyine amenyo nyine abandiye nyine ukuntu
uherereye hehe mbere yuko ubiganiraho na muganga
rere hano mu karere ka Nyamasheke
aha nuko ubwira muganga rero ikibazo cyawe
ikibazo mvuga ikibazo cyanjye nyine hano mu menyo hacukutse mu mwobo Nono guvari rangi chani mino mchihigo. Gurero ngangiri na maku mbijenga kunu ngarimba waza chana chana. Kwa hini bimbiu kita marja abindi.
Reka muganga ahita gusubiza. Yego.
Najye kwa muganga narambya ngo nzabese yoga cye yango. Ndarambye ngo nzabese yango nago ngo biragira cyane ariko nge numva rimba bazo.
Wagiye yo ryari? Ngo
bahita bari kuru.
Wagiye yo ryari?
Ashize iminsi ngiye yaje bishaka uno nkameze nkabi.
None se ubwo ntabwo yaguhaye indirandevu ntabwo yaguhaye ikindi gihe wajya kumurebera.
Yama utunini nile dukeya.
Ego.
Arandi ye nina anda ati. Mwenye unga uko meyezo njeru uga uke njini.
Natari chia guhayi. Natari chia guhayi.
Nayo kabisa.
Mugangareka mwigani rire noneho. Ibogo jehe tukwa rutubazo tukwa matiko. Na njina rinfite kujira ngo. Tukumve nezu kuchibazo chimeza. Muganga karangwa rero tumusifu Yosefu wa mwumvise.
Namwe cyo cyo vaccine cyo gikomeye.
Ukabona rimeze nkaho ryaboze mu gutya. Yo nireba mu kiro ariko ngumva ndababara cyane n'ingingo n'isongeza kubita mu mutwe.
Ye reka muganga rero nyina gusubiza.
Ndakumva neza muganga.
Reka musubize. Umukisa rakore cyane nyuma yo kumva ibyo atubwiye numvise ko ibyo ibyo byararwaye cyane ndetse byagiyemo icyo indwara twita karidantere ifitira amenyo kandi urumva ko yinjiye nikagera mu bice by'izinyo hano nahoze ndabwira twasanga ubuzima bw'izinyo kuko urumva ko mikrobe zinjiye zikagera mo imbere no kuba rero yarabyimbye ntibigaragaza infection yagiye kwa muganga yabyimbiwe. Akenshi iyo umuntu yabyimbiye si byiza guhita ugira icyo ukora mu buzima igihe kurikura kubera ukubyimba cyangwa se kubera ko haba hazamo amashyira kubera ko icyatumye kurikura mu gihe ya mashyira atuma n'umutima utari gutuma atababara utanamufata neza cyangwa se bikaba byatuma kuko ya infekisiyo yanakirukanka ikajya mu maraso mo imbere rero yagiye umuganga abanza akamuha imiti ibanza guhagarika ya infection ikanamubyimbura noneho akamuha nkarangeze nka nyuma y'itanu cyangwa sirindwi akamubwira ati noneho uzajya wabyimbutse ibingibyo byamaze kuryara cyane we bitewe n'uko abibona bitewe uko abanafashe n'ifoto akareba dogere akamubwira ati bizinyo ndabona nta kindi kintu twarikorera twarikura cyangwa se wabona rigifite icyizere cyo kuba hari ikindi yarikorera hari uburyo barimo rivura mu mizi akabyeza neza akaba yanabivura mu mizi umubyeyi akarigumana ariko ikiba kigambiriwe ni ukugira ngo avurwe uko kubyimbirwa kwahagaze kandi atakibabara. Murakoze.
Muteze amatwi Radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro muri Isanga turaganira na muganga Karangwa Alphonse. Ni muganga w'amenyo, ni vice perezida w'ishyirahamwe ry'abaganga b'amenyo mu Rwanda. Turi kuganira rero ku bibazo byo mu kanwa n'ibibazo by'amenyo muri rusange. Kuri telefone dufite Harerimana Fanuel. Fanuel we? Urahura koma?
Muraho.
Yee. Ndabona wanditse kuri Facebook ariko ntabwo nkuvugira ikibazo urivugira. Kuki wanditse ngo none nta buryo bwo kuvura iryinyo batagombye kurikura? Niko bitekereza koko?
Nicyo kibazo nagira ngo mubaze kubera ko mbona ukura hari igihe bibabaza kandi rimwe na rimwe bikagira n'izindi ngaruka. Ubwo yatubwira niba hari igisubizo kindi gishoboka ko barivura batarikura?
Byakubayeho se?
Byambaye.
Hashize igihe?
Bamaze kunkura nk'ishuri ebyiri ariko nyine uburyo binyuramo mbona bimbaza.
Bamaze kugukuramo amenyo abiri? Yego. Reka muganga agusubize.
hari inama nakoze kuko ntabwo gukura ibyinyo nk'uko ntabwo ari igisubizo cyonyine igihe riza ubona ko ari ibyo kujyamo ariko nk'uko hari ubundi buvuzi rikorerwa babyita ngo ni ukuvura mu mico mu ndimi z'amahanga ibyo babyita ngo ni digitalization cyangwa se root canal treatment ku buryo iryo ryinyo riba ryaramaze kugira infection ikagera mu byo mu ntimatima z'inzinyo bivurwa rihereye mu mizi igihoma rihereye mu mizi iryo ryinyo ikarigumana ibyo byose birashoboka gusa muganga arabanza akareba ko niba ibyo agiye gukora bizagira bizatsinda niba atazabikora ngo biriho amafaranga menshi hanyuma ahubwo mu nyuma bizange rikomeze rikubabaze kuko iyo ugiye kurivura mu mizi baranashobora ko yaparitima ejo mbabwira igaragara mu kanwa nawe nita kawuni ese iracyahari cyangwa igihe ryamaze kurangira hasigaye n'imizi gusa muganga abanza akareba yamara kureba akakugira inama akajya inama ariko uburyo bwo kuvura izi ziri kuje birahari rwose kandi bimaze igihe kinini
kuri telefone none dufite yego di urakoze Fanuel we ese ubundi uherereye he wa mugani
ndiyamagabe
aha
ntara y'amajyepfo
ye urakoze cyane ye ijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Benjamin. Benjamini
karame
uraho neza
muraho
irindi ryawe ni irihe
nitwa uri mu benshi
uherereye hehe
ndi mu Rwanda ndi mu murenge wa Nyakariro yego
harya Nyakariro ni mu burengera nako ni mu burasirazuba
mu karere ka Rwamagana yego
nuko baza rero muganga
ngize amahirwe uwo muganga rwose mfite ibibazo birenga nka bitatu ikibazo cya mbere urabona uburwayi bw'amenyo nagira mubaze hari aho buhuriye n'umuryango urugero nk'uwo mukecuru wanjye ararirwaye arayarwaye mbanza nta na rimwe harasigaranyemo narinzi ko ari izabukuru ko nagiye natunguwe no kubona nanjye nayarwaye icyo ni ikibazo cya mbere wenda navuze nti wenda n'umuryango nagira mubaze nimba uburwayi bw'amenyo buturuka ku muryango akaba ari indwara karande y'umuryango ikibazo cya kabiri umuntu kera yarwaraga iryinyo rikajegajega akaba yari kuzamo n'intoki ariko iyo ubu ngubu urayarwara agacukuka gusa akakurya ntajegajega ku buryo kuraza rwa ntambi ntusinzire ikindi kibazo uburwayi bw'amenyo kwa muganga burahenze pe iryinyo rimwe bakaguca nk'ibihumbi bitanu kandi ari iryinyo rimwe nicyo kibazo nibyo bibazo nari mfite nagira nsubize
ye urakoze cyane
yego
muganga Karangwa wamusubiza iki rero kuri utwo tubazo dutatu
Benjamin arakoze cyane nk'uko natangiye mbivuga ntabwo ngiye kuvuga ngo niyo mama warwaye amenyo cyane ngo bivuze ko nawe ugomba kuyarwara gusa icyo nakubwira mu muryango tuvukamo hari ibyo duhana bishobora kuba nko mu muryango uvukamo mufite nk'amenyo aba yoroshye kuvuga ngo amenyo yoroshye ndayavuga mu buryo bubiri hari ukoroha kw'amenyo nk'iki gipari tubona nahoze mvuga kigaragara mu kanwa kitwa karawuni ugasanga ubundi bakita ngo ni emaje mu gifaransa cyangwa n'icyongereza bakita ngo ni inama ugasanga wenda nk'iyo emaje yanyu isa nk'aho ifite ukuntu idakomeye cyane ariko ntabwo ari byo bivuze yuko ugomba guhita nawe ucukurika amenyo ahubwo hari ibindi bintu bindi biza gufasha kugira ngo bwa burwayi buze ni ukuvuga ngo bizaterwa n'imyifatire yawe ese Benjamin anyitare ese Benjamin ni umuntu ukunda kwirinda ibintu byo mu nganda birimo amasukari amashokora amabiswi ese Benjamin ni umuntu utagira isuku izera kumara amenyo akunda kuba atoza mu kanwa ese Benjamin si umuntu wumva cyane inzoga zo mu rwego rwo hejuru nk'uko nabyo twabonye ko kunywa inzoga nyinshi cyane zigira uburyo nazo zifasha twa tumikorobe tuba mu kanwa bituma amenyo yangirika cyangwa se nari ndiho mvuga ku gice cy'amenyo reka tugere no ku gice gifasha amenyo aho umugabo cyo gitwikiriye n'ishinya hari ikintu usanga abantu bafite uburyo barwara indwara y'ishinya bitaba kronike. Noneho icyo gihe iyo mu muryango wanyu birimo iyo bimenye hakiri kare, kwa kundi tubagira inama byibura kabiri mu mwaka cyangwa se yatinze rimwe mu mwaka uje muganga kurebera kugira inama, hari abantu kuko baba bafite ikintu bashaka kurwara indwara y'ishinya iri kronike, ariko iyo tubibonye tubagira inama tukababwira icyo bakwiye gukora kandi ibyo bintu bigahagarara aho ngaho. Noneho rero bitaza ngo yegere muganga bakugire za nama, kwa kundi umubyeyi wawe arwaye indwara y'ishinya ikagira igufwa igufwa amenyo agasigara ubwayo anyeganyega yivana mu kanwa, nawe iki gihe uko imyaka igenda iza birakuzira. Ariko icyangombwa iyo wamaze kugera kwa muganga ubona ibisubizo byinshi kandi ibyo byose bigashobora kuba byahagarara. Ikibazo cya kabiri ngo wowe wabajije ngo kiranga amenyo yabaga akomeye ukaba wanarikuramo, ariko ubu ngubu ari iki gihe usigaye yabaga yoroshye ukaba warivanamo ryanyeganyega, ariko ari iki gihe wenda kugira akomeye ku buryo kurivanamo bitemera. Ubundi mu by'ukuri mu buryo bwa muntu amenyo anyeganyega ukaba waryivaniramo nta menyo y'abana, y'amenyo makumyabiri y'umwana mesa uko imyaka igende izamuka ajya hejuru buri gihe cyose ari ikigero igomba kugira mu kanwa. Iyo cya gihe cyageze ko haba ari munsi haba hari ibiyo by'ubukuru biba biri kuzamuka bigenda bisa nk'aho bifunika umuzi, n'igihe ry'abana umuzi gusa nk'aho ushira nibyo byagiye kugira nta kintu kimwe ribifashe, ubwaho ukaba washyiramo akadodo ukabyivaniramo cyangwa ukajya ko kwa mwana abikurikije ururimi byivanyemo. Ubundi ku muntu mukuru nta kigero yiganyaga ngo bivemo keretse hajemo bwa burwayi bw'ishinya, kuko nakubwiye ko amenyo aba afashwe n'igufwa. Iyo yagize ya ndwara yo kurwara igufwa rifashe amenyo igufwa rikagera aho rishira, igihe urumva ko amenyo yazanyeganyega kuko ikiyafashe cyarwaye, aho igufwa ngo rwose igihe rihagaze mu kanwa bisa nk'aho rifashwe n'ishinya gusa igufwa ryarashize, bishobora kujya kwerekana iryinyo rivanyemo muri ubwo buryo bitewe n'ubwo burwayi. Kicyo cyo 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 mu kwivuza ubundi mu by'ukuri akeje kimwe no gukura inyinyo mu guca bitanu wenda kubijyanye n'ibiciro, koko ubundi muri rusange kubijyanye no kwivuza ariko kwivuza birahenze kandi ubwo namenya gusa, ahubwo wenda impamvu twebwe wenda nk'umuryango tubona bitworohera nuko hari ukuntu leta iba yagiye ishyiramo amafaranga yayo uburyo twebwe ntitujya kugana inzego z'ubuzima ibiciro bizatworohera cyane cyane wenda nk'umuryango hafi ya twese dufite n'ubwishingizi bwo kwivuza, rero ubwo bwishingizi bwo kwivuza hari byinshi budufasha. Icyo tugiye kwivuza dufite ubwishingizi nibwo wamenya ko kwivuza muri rusange indwara zose zihenze, ibyo ntifite mituweli wenda ariko baguciye ukaba uri buriheho 10%, kandi iyo wamaze kugera muri sisiteme ya mituweli hari n'amafaranga leta ibyaha ibyo igatanga igatangira umuturage ku buryo bya biciro bihananuka. Ariko ijaga kwivuza muri pirize aho barakore nakoreye muri leta nzi ibyaho mba muri pirize nzi ibyaho nta n'iby'ibihumbi bitanu ubwabyo byatuma bakwakira nizo zizi kuko ubwaho bushobora gusanga nkukugucinyuma gikorere igice ibihumbi icumi wenda ibyinyo bitewe n'ibyo aribyo ko ntabwo amenyo yose akubibwa igiciro kimwe, nibyo nubwo nyine areba kuri tarifu ntabwo gukura iryinyo ry'imbere bihari no kujya gukura mu bica cyangwa se bihari no kujya gukura ikizigo, rero iryinyo ryose usanga rifite igiciro bitewe n'uko riteye. Ntabwo rero gukura iryinyo rigaragara ari gufata icyuma rikavamo cyangwa se iryinyo byagize bwa burwayi bwo gushyira ku igufwa binyeganyega biri bukozeho igasa nk'aho rivanyemo dore nkare n'iyinyo byamaze kurwara cyane bikasigaye n'imizi iri buryo guhandura, wenda rero akenshi bishobora kubyihenda bitewe n'ukuntu ikibazo kimeze. Ariko rero icyo nakubwira ntabwo twavuga ko wenda wari ushobora kubona ko baguhenze bitewe n'ubushobozi ufite, ariko wagiye kwivuza ugatanga ibihumbi bitanu nta n'ubwishingizi ufite ntabwo navuga ko uba wahenzwe mu by'ukuri.
None se muganga Karangwa, mituelle de sante yishyura bene ubwo buvuzi bw'amenyo yishyurira umurwayi?
Irabyishyura rwose.
reka rero twizere ko yego komeza komeza cyane aha
uko ugenda umuze aje afite nk'amafaranga 350 noneho uwo ukariha ishyushye hanyuma wasinyiramo ubuvuzi bwose ukabuhabwa ubu bwose waje ukeneye nta kindi kintu mu kwishyuza kuko njyewe impamvu nikubwiye wambaga turabimenya bite kandi ukora muri kayizetoya nakubwiye ko nateye mu mushinga nawukoze n'imyaka itanu nayo ndiho tumanura ubuvuzi tubuvana ku gice cya kivuriro ry'akarere bijya kuri ikigo nderabuzima kugira ngo tubyegeze abaturage nagiye mbibonamo umurwayi akaza yabikuye amafaranga ye 300 iyo tuyajya muri sisteme ibintu byose yaje arwaye akabihabwa bivuze ngo leta irayashyizemo amafaranga menshi hano mu Rwanda
uri mu benshi Benjamin w'Inyakariro muri Rwamagana rero nizeye yuko asobanukiwe iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na muganga w'amenyo Karangwa Alphonse kuri ibyo bibazo by'amenyo rero niko se muganga abaganga b'amenyo mu Rwanda ubona muhagije muri benshi ku buryo bishimishije naho se bikoresho byo murabifite bigezweho nabyo bihagije bimeze biti ibyo ngivyo byose
ya murakoze cyane mu byukuri ntabwo abaganga b'amenyo mu Rwanda ntabwo bahagije turacyari bakeya cyane ariko iyo urebye wenda mu mishinga igihugu gifite n'ibyo giteganya kongera abaganga mu buryo bwose kugira ngo nibura umuturage wese azabe akenera serivisi ayihabwe kandi atakoze n'ibigendo binini kuko nk'ubungubu wenda hari abaganga b'amenyo basanzwe bahinga 500 akaba n'abaganga b'amenyo bo mu gice cyo hejuru barenze 50 urumva kuri miliyoni zegera 16 baracyari bakaba kirebye ibyorezo biteganya ubona ko nibura nk'imyaka 10 bazaba bamaze kugenda baba benshi naho ku bijyanye rero n'ibikoresho
yego
mu by'ukuri ibikoresho nabyo birahari urumva ariko ntabwo ibikoresho navuga ngo birahagije kuko kubishaka ni tekinoloji ndetse bizwi ko bukeye hari ibikoresho dukenera ariko iby'ibanze bituma dutanga za serivisi z'ibanze byose birahari ariko rero nk'iyo uje muri purayiveti sekitoro ye ubungubu usanga bamaze gushaka kuko na kompetisiyo isa nk'aho irimo usanga bamaze kugira ibikoresho biri mu rwego rwo hejuru cyane buriya ibyo na purayiveti ho ibikoresho bigufi cyane kandi nanone iyo uje no muri leta naho ibikoresho bimaze kugenda bitanga urumva ubungubu bigeze no ku rwego leta irimo imanura ibikoresho bijyana kuri santire de sante ibikoresho byo bimaze kuba byinshi rwose
ese buriya byo ntibihenda
birahenda cyane ibikoresho bivura indwara zo mu kanwa byo birahenda ariko nanone wenda aho ntabwo mbisaho amakuru ahagije cyane ariko ntekereza ko uramutse ushaka kubimenya uzabimenya ntekereza ko hari ukuntu imisoro y'ibikoresho byo kwa muganga leta yirengagije uburyo rero bituma abantu gutumiza ibikoresho byo kwa muganga birimo biborohera cyane kuko nk'ubungubu nko mu Rwanda uje niyo nkuru zera mu kibuga kaza nk'ahantu nkorera ukajya no muri shopingi y'aho ngaho muri Amerika wakumiriye ko ushobora gusanga ibikoresho byose ibyo nka mufite naho ngaho tubifite
mu magambo makeya uvuze yuko leta ifite gahunda yo kugenda ijyana no mu masantire de sante ibikoresho byo kuvura amenyo n'abaganga se n'abaganga nabo ubona koko bagendana n'ibyo bikoresho ndavuga za centre de sante ugasanga zifite abaganga byibura umwe
ntabwo ari zose kuko dufite mu Rwanda dufite centre de sante nyinshi cyane kandi urumva n'abaganga baracyari bakeya ariko hari ibice bimwe bya centre de sante byamaze gusa nkaho bihije nibura bifite umuganga umwe umwe hari na kandi gusanga bifite abaganga babiri bitewe n'abaturage babaganga rero njye ntabwo bahaye experience nko muri Gicumbi kuko ho niho ndi cyane ko nakoreyemo cyane njye nashyizeyo harimo ibigo nderabuzima bigeze kuri bitanu bifite abaganga ku buryo nk'umuturage yakoraga kilometero 40 ajya kwivuza ku bitaro by'akarere ubundi wasigaye agenda kilometero imwe akabageze akahuye n'umuganga ubundi ikindi nama kubwira ko n'ahantu bisa nk'aho n'izo santere de sante ziri kure ku baturage bamwe na bamwe hari gahunda leta yashyizeho yo gufungura poste de sante ikiri munsi ya santere de sante ku buryo hari nyinshi nko muri Gicumbi zigeze muri eshatu zifite ibyo bikoresho kandi ibikoresho biri avansi bimeze neza cyane nkaba gishambo shaye nk'iki gisante hari ifite ibikoresho byiza cyane ifite intebe nshyashya kandi ifite umuganga uhoraho mu bice bya Bungwe ibi bice byegereye Bushaki naho hari indi poste de sante iri hagati Bushaki na Mukono harimo poste de sante urumva njye ndabizi ko ni igice nkunda kujyamo cyane kandi ni ibikoresho byiza cyane mu rwego rwo korohereza wa muturage wakoraga urugendo rurerure aza gushaka iyo serivisi.
Bitumye negereza akandi kabazo k'amatsiko. Yego, uvura amenyo ariko se nk'ibikoresho kubikorera entretien mu kinyarwanda nabivuga ngo ikira mbese yeye kubyitaho nk'igihe bigize akabazo kugakosora mbese ntabwo bikorwa na muganga ibyo ngibyo bo murabafite ababikora
turabafite ariko ni bakeya uburyo wenda ngiye nk'ahantu nkorera muri private sector dufite uhoraho dufite umuntu ushinzwe umutekano ushinzwe gukoresha umunsi ku munsi yagize amaforomasiyo n'abahorande bamuhaye ibimenyi byinshi ariko nanone iyo hagize nk'ibirori mukenera aragenda akajya kubafasha ariko nanone tunagarutse muri ibyo hano mu Rwanda hari kampani zigiye zinakorana na leta zishinzwe gukurikirana ibikoresho byo kwa muganga kandi usanga harimo abantu bafite ubumenyi ku rwego rwo hejuru ubu zitavuga ngo igikoresho kigize ikibazo ngo ubuze umutuku ni byiza kugikora ndetse ikindi kintu nakongeraho n'izi kampani zaje mu Rwanda zagiye zoroherwa mu gucuruza ibikoresho byo kwa muganga usanga nabyo byaje zifitiye abo bantu ku buryo niyo yaguhaye igikoresho yaramugiriye igikoresho geza myiza kukisara akagikurikirana akaguha garanti y'umwaka cyangwa se imyaka ibiri rero urumva iyo hagize ikibazo ukanagafite kumwifashisha kandi izo kampani nyinshi usanga hano zigenda zigirana amasezerano na leta ku buryo dukenera ngo igikoresho kirapfuye ubuze gikora hano mu Rwanda ntabwo bihari abatekinisi barahari bishobora kuba badafite impamyabushobozi zavuye mu makaminuza ariko bahize ibindi biri tekiniko bagakora amaforomasiyo batunga ubumenyi.
Muteze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Murakurikira ikiganiro Murisanga. Turaganira na muganga Karangwa Alphonse, ni muganga w'amenyo akaba n'umuyobozi wungirije w'ishyirahamwe ry'abaganga b'amenyo mu Rwanda, Rwanda Dental Association. Kuri telefone dufite Donatien. Donatien, urahura komeye?
Muraho namwe.
Irindi zina ryawe se Donatien, utubwire n'aho uherereye.
Ni Twatangimana Donatien.
Subiramo.
Ni Twatangimana Donatien.
Yego.
Nkaba ndi i Kayonza mu Rwanda. Nkomeje kubashimira n'ikiganiro mwa mukomeza kutugezaho nka radiyo yacu.
Yego.
Bo, nkaba nifuje kugira icyo mbaza muganga wacu mwadutumiriye uno munsi. Kandi nawe mbanje kumushimira.
Arakumva rwose.
Ndabaza ikibazo nisangaho n'urugero.
Yego.
Ndwaye amenyo ariko ni uruhande rumwe, umusaya umwe. Ntandya ariko uretse kuba yanduye ariko ntaganya cyangwa se ngajegajege. Ese ndamutse iyo ngeze kwa muganga icyo bambwira ni ukujya kwa muganga bishinzwe nyine nk'aho kwa muganga kuri sate dusanze uko nk'uko muganga yavuze nta baganga bahari bashobora kuvura amenyo kuko ntabwo ari hose aho bari ntabwo ari hose ushobora kubasanga hanyuma rero nkasanga bingoye kujya kureba dosiye runaka wenda bibutse gucibwa amafaranga arenze ayo natekereza ko mfite ariko se nka dosiyeri uwo nguwo mubajije igisubizo cyaba ari ukuyakura nk'ayo menyo atajegajega cyangwa ataryana cyangwa se hari ubundi buryo bashobora gukoresha iyo sura mbi iriho bakaba bayihindura kuko ubona yuko bishobora gufatwa nta n'imenyo urakoze cyane
nawe urakoze cyane
yego nawe
muganga mubwire rero
ndimo cyarakoze cyane icyo ngomba kumuvanamo ntabwo igisubizo ari uguhita ukura amenyo noneho iyo ubaze gukura amenyo akana kubabaza demasiyoni kandi izi n'umumaro amenyo agufitiye burya iyo utakaje iryinyo rimwe burya kugira ngo amenyo akore neza ni uko aba arebana iyo bakuzanye n'iryinyo ryo hasi ni ukuvuga ngo ayandi yo hejuru aba atakaje icyatumaga bihura bigabasha gukora ka kazi ko gusya ibyo kurya iyo umaze gukuka amenyo menshi usigara umira ibyo kurya icyana bashije kubikanze kanze ngo bigire itoya icyo gihe birangira barwaye igifu icyo nakugiramo inama rero demasiyo nahoze nkubwira ati njyewe nsomye imihigo ya leta idutaganiriza mu gihe kiri imbere ni uko nifuza ko nibura kuri buri kigo nderabuzima haba hariho umuganga ufasha abantu ariko niba uje ku kigo nderabuzima hatari umuganga w'amenyo n'abahari n'ubundi iyo basanze bakora ububasha kuvura amenyo ikintu bawukorera baguha taransiferi taransiferi ivuga iki yo kujya ku bitaro by'akarere kuko mu gihugu hose ibitaro by'akarere bifitiye serivisi kandi imeze neza ivura amenyo icyo gihe rero iyo atabashije kuvura amenyo arabibona ni na byiza kujya ahubwo kuyavuza utagiye ku rwego rwo kubabara kubera ko nk'uko twabibonye ikiganiro kigitangira amenyo ashobora guhindura isura bitewe n'ibintu byinshi wenda ni imyanda cyangwa se ni ibyo wariye cyangwa se ni uko wase ni ibyo naho ni imirimo wakuriyemo kuko nawe ushobora gutuma amenyo ahindura isura inama njye mugire rero uzajya ku kigo nderabuzima kugira ngo ugendane n'amabwiriza aguhe taransiferi ujye ku kigo ku bitaro by'akarere uzasanga muganga uzamubaza ibibazo byose ushaka kuko azaba yanagusuzumye yanarebye akubwira ati ikibazo ufite ni iki ngiki igisubizo ni iki ngiki ndakwizeza ko uzavunizwa rwose kuko kuva utanababara ni amakuru meza wenda rwose uzabona igisubizo cyiza
radiyo Ijwi rya Amerika muteze amatwi rero muganga Karangwa niwe twaganiraga ndabona iminota igenda isa naho igana ku musozo nagira ngo tube ducumbike aha ngaha ariko muganga aduhe umwanzuro muganga Karangwa ibyo byose twavuze ibitera indwara z'amenyo uko ziba zimeze n'ingaruka zabyo wagira iyihe nama abantu kugira ngo birinde kurwara amenyo
murakoze cyane inama ya mbere nabagira icya mbere ni ukugerageza kugana muganga w'indwara zo mu kanwa akagusuzuma akakugira inama y'ibyo yakubonyemo mu kanwa icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri ni ukubasaba ko gifite isuku yo mu kanwa kigomba kuba icy'ibanze kuko ubundi icyo nakubwira ko ni uko umuti wa mbere w'indwara zo mu kanwa ari isuku iyo ufite isuku imeze neza biragoye kugira ngo bya bibazo byose twabonye usange ubifite ikintu cya gatatu nabasaba ni uko usanga bisa nk'aho dufite ubumenyi bukeya ku bijyanye n'indwara zo mu kanwa cyane cyane bikanatuma n'abana tubyara tutabitaho bagakura barwaye ayo menyo bashishikariza ati nibura kabiri mu mwaka usange muganga akugira inama niba banatinze ibyo rimwe mu mwaka uzahavana ibisubizo byinshi kandi isuku unakoresheje umuti urimo fiwori hari ukuntu abantu bajya bajya ku maradiyo bakavuga ati hano hirika karibamba kagati hirika karibamba ikina na nyahundi kumweru ikini giri mwe mkanwa jayenda shikaje kwa mwaja mkoresha mwiki okoza mkanwa urimo kriwori jizu ala sasa chani mwakwezi
muganga na urakoze uvuze kujya kwa muganga byibura inshuro ebyiri mu mwaka ibi ni ku bantu bakuze cyangwa n'abana wabagira inama yo ababyeyi wabagira inama kujya bajyana abana kwa muganga byibura kabiri mu mwaka kwa muganga w'amenyo
cyane rwose kuko umwana urimo kugiruka n'uko nk'aba atangiye kugira ibibazo byinshi bukeye no kwitaho kugira ngo n'aho n'ibibazo bishaka kujya hakiyitaro ibihagarike bitaraba buri muntu wese ubundi yakwiye gusanga muganga inshuro ebyiri mu mwaka cyane cyane ku bana rwose byo aragenda basaba ko yabigira nk'ihame bizafasha abana bacu cyane
ubwo umwana bamujyana kwa muganga bwa mbere na mbere agitangira kumera amenyo se
ubundi umwana akimara kumera amenyo ugomba gutangira kujya umwogeza mu kanwa wenda niba amezi cumi n'atatu ugomba kugikoresha nk'agatambaro ukamwogereza mu kanwa kandi nk'imirogeye yuko harimo imiti ya buri rwego bitewe n'imyaka buriya guhera ku myaka zeru kugera ku myaka itatu hari umuti wabugenewe ugomba gukoresha woza umwana wawe mu kanwa guhera ku myaka itatu ukagera kuri itandatu hari umuti wabugenewe ushobora gukoresha woza umwana mu kanwa guhera ku myaka itandatu kugera kuri cumi n'ibiri hari umuti wabugenewe uba urimo ingano runaka ya wa menyo yitwa fiwore ifasha amenyo yacu gukomera rero iyo usanze muganga aguhabwa ubusobanuro bwose akanakugira n'inama nziza ku buzima
kandi nk'uko wabivuze kuri buri bitaro byose by'akarere hari byibura umuganga umwe w'amenyo
ni babiri ahubwo nibura ni babiri
ariko
ni babiri
ubwo rero abaturage ndibwira ko nshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika murabyumvise rero ibibazo by'amenyo ntimukabyihererane mujye mubishyira muganga ku karere abaganga barari ibitaro by'akarere nk'uko muganga Karangwa Alphonse amaze kubitubwira hari abaganga rwose ntimukabyihererane mujyane abana bavurwe abaganga babagira inama muganga Karangwa uwo mwanzuro nanjye ntanze uravuga wiki
ni mwiza cyane ahubwo turagushimiye cyane
ni jye wagushimiye cyane rwose nibutse abateze amatwi Ijwi rya Amerika ko twaganiraga umvara nihariye byose twaganiraga na muganga Karangwa Alphonse ni muganga w'amenyo ni umuyobozi wungirije w'ishyirahamwe ry'abaganga b'amenyo mu Rwanda Dental Association muganga Karangwa ndagushimiye cyane yewe mugoroba mwiza yee nshuti zacu rero mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika mbibutse ko iki kiganiro mugishobora kugisanga igihe icyo ari cyo cyose ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu gice cyihariye cya murisanga iyo ugiye kuri urwo rubuga ubona ibiganiro byacu byose uko bipanze murisanga rero nayo ifite umwanya wayo wihariye mushobora rero kugisanga kuri urwo rubuga buri gihe icyo ari cyo cyose ikintu cyaba cyabacitse muzacyumvaho nyizeye kandi ko abakurikira kuri interinete muri benshi maze rero nshuti z'Ijwi rya Amerika ndabashimiye cyane mwari muteze amatwi ikiganiro murisanga ku bibazo byo mu menyo no mu kanwa none rero mugire umugoroba mwiza umugoroba w'amahoro murakarama
yabaye isingizo cyacu mu gutera igihugu cy'Uburundi yabaye isingizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isingizo cyacu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika radio Ijwi rya Amerika
byabaye kisubizo cyacu.